Mbanyumiza chinga angwa mukwano Nze yali alayira nti mubyo mukwano Mumpamwe mmere nze nendyanga mweyo Chokka no chali kitete ekyekyantunda Nze kugweri ekyange nekisabalanja Mubanja baseka mwavaamu omwata Koye jangu nkyusa awo we twava Tule muhabbat nze ne darling What is an darling? Tell him what is an darling? Tell him what is good.
www.mp3ugandanmusic.com